ukiwaina waist kiuno kama ukokongo zama chemba unifinikate tumalize msondo baby baridi na inafanya usingizi sipati masidi watapambana nipoteze bahati upasa sambua moyo wapika pakua moyo wako nishatua moyo tuombe na dua basi tusijachana uweza mimi silali wewe unafanya nitange mitani nitafute sarali kutuliza usiende
mi hago miss you very much hago miss you very much hago miss you very much if you leave me hago miss you very much hago miss you very much
Visanga washafanya campaign Benzi lisifike juu kwenye top 10 Ulevi ni wa cocaine Nisha kupa huru wendo wangu kate
Kwa maradhi unitibu homa yangu Nando wa mwisho kwangu Silete umangu mangu Shana wa chako changu Uweza mimi silali Wenu unafanya nitage mitani Nitafute sarali Kutulize usiye
If you leave me
Ajalie
Amen
Na kamono nizalie
Amen
Pezi alipalilie
Amen
Mazao nijivunie
Amen
You leave me